mabeti uwe benzi ni uchizi wenda wazim. Basi kila mtu atachizi kwa muda hake na vingi misivijui anavyo nipani vitu wazim. Amejawa utu utulivu haiba yake. Na tushavuka boda, tushapita viroja. Nona watangoja, watangoja. Na tushavuka boda, tushapita viroja. Nona watangoja, watangoja. Kwa penzi lake na enjoy, na enjoy. Natushavuka